It's Lakios Abanje. DJ Sanford is good.
Yeah, it's your kid.
Mr. DJ.
Kukono muziki kujume.
Mr. DJ.
Maka kujume rafe chitale.
Mr. DJ. Mr. DJ. Mr. DJ. Mr. DJ.
Kukono muziki kujume.
Mr. DJ.
Maka kujume rafe
chitale. Mr. DJ. Mr. DJ. Mr. DJ.
Sasa sikiliza muziki gume panda kichwa. Mr. DJ punguza twende taratibu. Tatu wengi wanasema sisi ni mapacha. Kweli sisi ni mapacha katika muziki. Hoya biti soge ya pani kushike kiwuli. Nishike, nishike tukatike paka chili. Katika, katika, katika ground. Cheza, cheza, cheza ngoma. Inama, inama, inama kidogo. Kidogo, kidogo.
Inama kidogo mukidance solo. Reggaeton ni solo, abana bakunye migongo. Dem girl, dem boy, awanyangodo. Banap da flow, mi got da flow. Chita de mebi soko kati chali nyene revo. Baba de beba se kati no balo ya patu. Nili po patu, we don't need a battle. Dance like a capo. Listen.
Mr. DJ.
Kongo na muziki kujume.
Mr. DJ.
Maka kujume rafe chitale.
Mr. DJ. Mr. DJ. Mr. DJ. Mr. DJ.
Kongo na muziki kujume.
Mr. DJ.
Maka kujume rafe chitale.
Mr. DJ. Mr. DJ. Mr. DJ.
Selecto tukamkade. Tukwa izuke tukuduke. Tuke nkatane tupo isole. Abaka ile timwagezi okubina. Bana mabina kamenyo mugongo. Omugongo, omugongo. Bana beka mwize nebyana. Odije, mumuwe chana. Abaniche, mumuwe chana. Lakiosi, mumpe chana. Swena, swena, tufu nebyana. Kaisi, tubine, tumige, tubine, tumige. Oya DJ, tubine, tumige, tubine, tumige, tubine, tumige.
Mr. DJ.
Kongo na muziki kujume.
Mr. DJ. Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ,
Kongo na muziki kujume.
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ,
Mr. DJ, sula musineya, tuli muchidongo tulinga, bagwira tumenyeka tusunda tochanga geyena. Wano muchidongo abana bagunda, na fetu sunda te walia luleta. Every time I'm step on the stage, I'm find everybody dance with the tune. The dancer station has got a confusion. This a confession, in a submission for harder selection.
Mr. DJ. Mr. DJ.